Esanyo limbuganye banange ndaba kuchimwa boluganda esiye chikongo cha mugunyi sawe mbuzi lasse nechama cho mutoto chinyomanga kuzanga kupali na chikugamba muga yechezinze olunyomo nyomo olwe dalwa koma abami na abachara kamba gatte wa mundu bakunto nonjo kemba soje ama wabuka walinzi na abawalira mbagatise muleke mba soje wabubaite muzabangu mige Wadakuwa uwo ya umbe nga loku rudala wa basajja byensobedde sina watanyo munage yanko natuse kwatula ufumbo munsa wange kya muwendo sengo tulule nyera n'olowooza kyokka ate bulabye empapula ebizibu bye nnavumbula sekulu wange n'aligambye tesanyu mu maka abeere mutale yabakulembera ababeera baagalanyera abaluŋŋamye buli omu n'endowooza ye ssaali mukyamu obula nnayambibwako ab'emikwano nga banjuyi bbiri buli omu n'alombojja ebizibu bye tosala gwakawala nnabitegeera ku ludda lw'omuzadde bamukyamu n'ensonga z'amaka abasajja bangi naffe oluusi tusobya muleke mbasojje oba gubadde muzaabange muyige wabula mmwe abalabirira abakyala nsimanye era mmwe mwongere Etinko mukwano lya kabi nnyo ku ludda lw'omukyala n'omusajja n'abasajja mwe balinga wakati nkate nkyana nkubuulira okukyawa kw'abasajja kwawufu nnyo ebikolwa empisa nga bya bukyayi naawe otuuka n'omanya nti yali munnange eyanjabulira nze ngugu ze mulava ezo lutatadde ng'era asiba engugu abeera mukyala ofumba obulemi gwe bambi n'otamanya nsonga kyenkulu muleke mbasojje oba gubadde muzaabange muyige wabula mmwe abalabirira abakyala nsimanye era mmwe mwongere bwakaaba otya sukaali n'omunnyo olimba nnyo obudde mu nsobi n'akaaba akasiga akasiiga olimba nnyo osadde mu maka abamu baba bazadde balowooza bambi omwoyo gw'okuzaala ndabe bangi ng'okubonaabona sikufa olw'amabujje n'abumanyabo kyagala kikuseeza osigaana naye ate waliwo enjogera egamba nti bw'osika ekitajja bwotyo munnanga otuuka w'okoma ebirema birema n'embwaya bivaako tebange esika n'abakyala balemwa okuva ku mpisa z'omwami mu maka bataata abalabirira abakyala nsimanye era mmwe mwongere bwakaaba otya sukaali n'omunnyo olimba nnyo ogudde mu nsobi n'akaaba akasiga akasiiga olimba nnyo oswadde mu maka emikisa gy'abakyala myawufu nnyo mulimu eyafumbirwa amali omukaaga nga yennyabo wange omukisa gwajjawo byasambwa n'akubwa ngozze ku byebbuba tetwaliganye kyo kiri mu butondo bw'abasajja naye ate abalala kubuuza n'ekigere ekyayisa awaka amakisa g'abasajja maawufu nnyo mulimu empulumbuse bannantazaalwa nga lwaguza ennyama babeera ku ttaggwa abalana ebibi ate abasajja nfaafa baabattamijja bafunye omupyo ne batijja by'olyakobye ebibi ekiseera kiituuka n'olibannyabo abasajja nfaafa baabattamijja bafunye omupyo ne batijja by'olyakobye ebibi ekiseera kiituuka n'olibannyabo baguyita omukale bagunywedde gwekyeyita omulungi atuukiridde abasajja baakola enkya n'akusuula obanga ekisasiro kino nno nkyogera nga kyekubiira abakyala abantu myezi gye mbagambye nti ffe tubaleetera ebikolwa era n'amayisa eby'obugwenjufu muleke mbasojje oba gubadde muzaabange muyige wabula mwabala vira bachala sima nyera mwemungere kwa kawa chesuko lino unyo limba nyo kute mwazobi na kawa kasika kesigo limba nyo sate maka abamu okufumbirwa tebaliganye waliwo abagezaako ne balemwambu ng'era wakulojera obufumbo n'ennaku yaabwe obutamya bambi akubyakubyamu n'alaba ate ng'okudda mbakadde takiyinza ekyava gupangisa oyo abeera yagadde n'amuwa ennusu ekyetaago ky'obutonde kimubanja ng'ate ly ekkubo omuvuekinaamuyamba kati oyo omulenyi oti asiika obulamu kabaka etalo njagala mbabuulire nti kino kiri mu butonde bw'omusajja kasita olabira omukazi bw'atagira oba omusibazze munanga tazze mbwaye kumpi tinze yange eyigga n'ekiro obeera mukyamu kasita omulekeera emitima gy'abakyala bambi bwe gityo bo balinga abapakasi era omukazi gyafa yenkana akolera musaala kasita omulekeera akuwubira bbaayo ensi yakiwukana bataata abalabirira abakyala nsimanye era mmwe mwongere wakaawa tesuko lino owunya olimba nnyo ogudde mu nsobi n'akaawa akasigo kesiiga olimba nnyo osadde mu maka okubanna amaka abiri emulembe gwaffe nga n'ekikwaga ziba siringi kyokka osaanira omanye eddala basooka otya ani muyambiwo munno mu kabi ye munno ddala ddala gookakasa nga n'omusuuta basiri kuleka mu kabi nga katuusa kuleka okuya n'abakyala bwe batyo owagge gw'osuuta yajja lwa birungi oba obugagga abasajja mibule ssente ziriggwawo n'akufuulira n'olwekyo yagumira mugwa guno pakasasaanidde okuwa akaawa kyesukaali n'omunnyo olimba nnyo ogudde mu nsobi n'akaawa akaziga kesiiga olimba nnyo osadde mu maka munno we yagumira mugwa guno pakasa teggwe gw'olumya abakazi abateefu olaye okusinga ekuulya sitaani abamusajja abakazi okulimbalimba nga nnakedde enkyansusa n'asatu amazisa g'abakyala maawufu nnyo okuva mu butonde n'obuzaale n'oneya nga tayiga buli amusiiyaako n'agobeera bwe obutonde bwe butyo ne bw'oba n'ensimbi n'omuwa ebirungi gakulimbye ng'atondo atakkuta omusanga n'omwava era omuyinike tulina okukimanya kitiibwa ky'omukyala saanira okukyewa n'ataswala n'omwami bw'otyo kiyamba n'abalabi era okukibawa bw'obeera otya sazaala okudda sanga yabwejja kiba kya busaavu mwana wattu n'ekitiibwa tofuna katukuwa kyakyawedde mu ssuku muleke mbasiibule oba gubadde muzaala wange muyige olammwe abalabirira abakyala nsimbanye era mmwe mwongere wakaaba tyasuka lina owunnya olimba nnyo obudde mu nsobi n'akaaba akasigo kesiiga olimba nnyo osadde mu maka